Yes, kwa wale mnanitizama, hii information ifike huko nje na mnisaidie kuisambaza huyu jamaa shikwe. Kuna huyu jamaa ji Black American Rero Scott Ensley ambaye alikuwa amepostiwa na Nairobi Gossip, ndio hiyo video hiyo. Hii hapa. Huyu jamaa kuna mwanadada alinitumia video anaharasa wa Kenyan girls. Anachukua wasichana kwenye nyumba yake, analala nao. Ndio hii conversation, analala nao, anawarekodi wakiwa uji. So video ndizi alafu anaweka kwenye website, wasichana wakiwa uji, anawarekodi ni ile ziweze kucheza, kwa sababu kwa huu mtandao wa community rights wanaweza flag off hiyo nini. So huyu jamaa naomba askari waweze kumshika, aweze kuchukuliwa hatua, na wale kina dada ambao wamekuwa abused, tafadhali jitokeze, kwa sababu huyu jamaa haezi kuja, anakuja kutusi wasichana wetu Kenya, kina dada, alafu anawa abuse, anawachukua kwenye room, analala nao, wengine ndio anamforce, ameweka kamera na mrekodi, alafu anaweka kwenye live Twitter yake, alafu imewekwa kwenye mitandao. This is not right. Huyu jamaa anafaa heshimu kina dada wetu, anafaa heshimu kina mama wetu. Ukiona chukua video, ana record, hiyo ni video ana record, ni ile siwezi onyesha yote, kionyesha au mchana mwanadada akiwa uchi, alafu anaye kwenye mtandao, alafu anayekuja kwenye internet anatuzi Kenyan girls, So nimeona Nairobi Gossip wameka hii video, huyu jamaa ashikwe. Wale mnajua mahali yako, piga report to the nearest police station, ashikwe, kwa sababu you cannot abuse women, you record them, unaweka kwenye mtandao. Kenya kisheria hairuhusiwi, that's illegal. In Kenya ni kitu ambao mtu anafaa shikwe, akoe punish na kisheria. Asante.